ku dhawaad 3 meelood meel dadka Mareykanka waxay ku nool yihiin gobolada ay marwaanadu qayb ahaan sharci ka tahay gaar ahaan marka loo adeegsanayo ujeedooyin caafimaad laakiin xashiishada gabi ahaanba waa sharci darro marka loo eego sharciga federaalka Mareykanka iyadoo lala meel dhigayo daroogada herointa iyo midda loo yaqaano LSD oo labaduba hadda aan loo adeegsan karin sababo caafimaad inta badan codbixiyaasha Mareykanka ee aaminsan intaasi wax laga bedelo ayaa ka dhigaysa xashiishada fursad hortaala musharrixiinta madaxweynnimada ee Joe Biden iyo Donald Trump gaar ahaan codbixiyaasha da'da yar sida laga soo xigtay Scott Smart oo ah qof bulshada abaabula lana shaqeeya hay'adda The New Georgia Project.
A lot of people don't understand policy. A lot of people don't know how policies affect their day-to-day lives. I think cannabis
dad badan ayaan fahmin siyaasada. Dad badan ayaan garanayn sida siyaasaduhu ay u saameeyaan nolol maalmeedkooda. Waxaan u maleynayaa in xashiishadu ay tahay arrin kicinaysa oo xiiso gelinaysa dhalinyarada in ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
Iyadoo ka hadlaysay horaantii bishan bandhigga qaranka ee arrimaha xashiishada iyo shirweynaha siyaasadda oo lagu qabtay Washington, Caroline Phillips oo ah aasaasaha bandhiggan waxay sheegtay in Biden iyo Trump midkoodna uusan gaarsiin codbixiyaasha fariimahooda ku aadan arrintan.
For both of them, one thing they have in common is that their track records on cannabis have been inconsistent and incremental.
Labadooduba hal shay oo ay ka siman yihiin ayaa ah in diiwaankooda tixraaca xashiishada ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn oo kordhay. Waxaan maqlay ballanqaadyo labada maamul midkoodna si buuxda ima aanu fulin.
Marka la eego dhinaca Biden, waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha waxay ku talisay in marwaanaha loo bedelo qayb ka mid ah daroogada fudud, dib u eegisna lagu sameeyo heerarka ay kaga jirto daroogada, halkii laga dhigi lahaa mid sharci ah. Waatan mar kale Caroline Phillips.
The current White House's policy on marijuana remains slightly unclear. They have
siyaasada aqalka cad ee hadda jirta ee marijuanaha ayaa wali ah midaan cadayn. Waxaanay siiyeen calaamado waaweyn oo muujinaya inay diyaar u yihiin inay u wareegaan jadwal dejinta, laakiin waxay u badan tahay inay dib u jadwaleeyaan daroogadan. Si kastaba ha ahaatee, ma aanan arag ficil lagu xoojinayo hadalladooda.
Sanadkii 2018 madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu taageerayo dadaalada lagu joojinayo mamnuucidda federaalka ee marwaanada oo uu gobolada ikhtiyaar u siinayo sharciyeyntiisa. Sharcigaas weligiis ma dhaafin Kongareska. Trump ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga Newsmax sanadkii hore in daraasaadku ay muujinayaan in marwaanaha uu yahay maanduuriye waxyeelo geysta, laakiin marka la eego dhinaca doorashadu uu yahay wax ay dadku jecel yihiin.
Trump's track record on cannabis has been inconsistent at best. We've heard him both say that people who sell
Rekordka raadraaca Trump ee xashiishada ayaa ahaa mid aan waafaqsanayn sida ugu fiican. Waxaan maqalnay labadoodaba in dadka daroogada ku iibiya suuqa madow xabsiga la dhigo oo xitaa la dilo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay qaar ka mid ah hadallada cabsida leh ee ku xeeran arrintan. Laakiin waxaan sidoo kale aragnay iyagoo cafis u fidinaya dadka lagu xiray ka ganacsiga xashiishada.
Mowqifyada isbedbedelaya ee codbixiyaasha Mareykanka ee ku aadan marwaanada ayaa waxaa muujiyey ra'yi baaris ay samaysay shirkadda Gallup. Sanadkii hore 20% dadka waaweyn ayaa taageeray sharciyeynta xashiishada, taasi oo ah in ka badan 2 tirada hore u sheegtay inay door bidayeen sharciyeynta sanadihii 2000. Morgan Fox waa gaasimaha siyaasadda ee ururka qaranka ee dib u habaynta sharciyeynta marwaanada.
Young voters and any candidate that actually wants to get ahead, whether it's in the presidential election, in Congress or
tani waa arrin si isa soo taraysa muhiim u ah codbixiyaasha, gaar ahaan dhalinyarada codbixiyaasha ah iyo musharrax kasta oo doonaya in uu horumaro oo uu codkooda helo. Haddii ay ahaan lahayd doorashada madaxtooyada, Kongareska, ama sharci dejinta gobolka ama sharci dejiyeyaasha maxalliga ah, haddii ay iska indha tiraan arrintan, iyaga ayay ku soo laabanaysaa.
Codbixiyaasha da'da yar ee doonaya sharciyeynta marwaanada waxay rajaynayaan in maamulka Biden uu tallaabo ka qaado xashiishada ka hor doorashada November.